exclusive from Climax Music.
If you wonder kwa kwa Danny Team 5 Zari Ababa na Finangwa ZS Superboy Pandora Zendepia
High Smart.
Pasichosi na wakamba washi au party aite wa smartphone you dead.